modite don akani sonje afɛ nga ye duna kɛmɛ naani ɲɔgɔn to ɲɛna a ka bonya bɛɛ kɔnɔ modi ye tulonkɛ kɛ ko
ek naya rup le raha
ba don ko aw ka jatigila y'aw ka duna bila ka dɔnkili da ne tun b'a fɛ fana ka dɔnkili da aw bɛɛ ɲɛkɔrɔ dunaw ka lisi sɛbɛn kɔnɔ mɔgɔ dɔ tun be yen minnu bɔra jago finidɔncogo ɲɛnajɛ ani fɛn wɛrɛw la Dabo ba Ralph Lauren ja walma film dilanbaga Monsieur Naj Shyamalan ani tenniskela Billie Jean King ye uka kuma kan magaya ni Apple Google ani Microsoft nyamroy jatigila no ye Monsieur Biden no ma nisonja kosebe aka bunyala o hakili jigira ko aya fo samu ga ye ni
one of the fundamental reasons that I believe the US China relationship is not in the space it is in the US Indian relationship
natunye america sanfe wasablon no esena ka jamana kokan nyanabo jeklu nyamoy ko dien bina dala ko sabe ni america ni indu jamana era dien teri sebeu ni jenyo wayawi hal ni dan farabe adama deun ka josaria kan ani indu jamana ka joyorokan irisilaka kelela ukraine biden ye fa ka wele sabana lase modima jamana ka tamanna o weleli ni nkono jamana ka jati la surafana dumuni ba tun bɛ yen o yɔrɔ la o ye bonyaba ye ciden juru siratigɛ la amerika bɛ min mara a jɛɲɔgɔn gɛrɛgɛrɛw ye